To the bar, need a shot of Patron. Got me bugging on a microphone, talking all this shit. But it's time for me to go, and for y'all to dance. So go back to a place where you've been before. Old school to the new, it's time to go forth to a whole new level. A little more bass and a little more treble. Back and forth. Back and forth.
Put your hands up for New York. I love my city.
Whoa, 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 wh